Mungu mwema, Mungu mwema, Mungu mwema, 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 Mungu mwema, Mungu mwema, Mungu mwema, 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 Mungu
mwema.
Mwema, mwema.